Jaganye, ebyalinga birotorero twesimye, Katonda bitukirizza, abawadde obuwanguzi. Tuli ku lunaku lukulu leero lw'embaga, katusanyuke, era katujaganye, ebyalinga birotorero twesimye, Katonda bitukirizza, abawadde obuwanguzi. Osana kwebaza nnyo ng'ofunye bw'onoobeera naye kubanga kya bbeeyi bannanga obuwulu buluma Katonda kye yagamba si kirungi okubeera wekka kye yava akutondera omubeezi akusaanira tuli ku lunaku lukulu leero lw'embaga katusanyuke era katujaganye ebyalinga ebirotorero twesimye Katonda bitukirizza abawadde obuwanguzi tuli ku lunaku lukulu leero lw'embaga katusanyuke era katujaganye ebyalinga ebirotorero twesimye Katonda bitukirizza abawadde obuwanguzi Biki byolaba mu nsene bileete essanyu Naye ng'omubeezi abisinga byonna byolaba Ne bw'oba n'obugagga ng'ensimbi zikuyitaba Omubeezi abisinga kubanga yava eri Katonda Tuli ku lunaku lukulu leero lw'embaga katusanyuke era katujaganye ebyalinga ebirotorero twesimye Katonda bitukirizza abawadde obuwanguzi tuli ku lunaku lukulu leero lw'embaga katusanyuke era katujaganye ebyalinga ebirotorero twesimye Katonda bitukirizza abawadde obuwanguzi Jizo bufumbo enkulu ziringa satu Katonda ya soka obulize n'okuba omwesigwa Bw'ogattako obuyonjo obwami n'omuwe ekitiibwa Katonda mumusabe byonna yanaabalungamya Tuli ku lunaku lukulu leero lw'embaga katusanyuke era katujaganye ebyalinga ebirotorero twesimye Katonda bitukirizza abawadde obuwanguzi tuli ku lunaku lukulu leero lw'embaga katusanyuke era katujaganye ebyalinga ebirotorero twesimye Katonda bitukirizza abawadde obuwanguzi kye yava akutondera omubeezi akusaanira omubeezi abisinga kubanga yava eri Katonda Katonda mumusabe byonna yanaabalungamya